mwotabade tutanikina katiko ka parliament ya kakwa sibu omulimu ogwo kusunsula abo president yoi kakuta Museveni beyalonda okuweleza nabo ku lukiiko lwa minister ekisanja kino ekyatandise omulimu gwakyo mu butongole akakiiko kano kakoze omulimu gwako katandise omulimu gwako ogw'okusunsula ba minister era olunaku olwaleero ba minister basunsuddwa
waliwo abadagamba nti bino byetwali tucekinga mbu ne president asobola okugoba parliament nga ojjukira mini yagoba parliament obote tekikyasoboka
obudde buno
tebakulimba nga bakola enongoosereza musemateeka wa kyenda mu etaano akuba akajja mwakawaayiro
aka president
okugoba parliament tasobola ekyo tebakikulimba
naye mawanga mangi tubadde tugasimana agebweru
ne wane uganda amini abigoba naye kati bamujijika ekijinji takyasobola kugoba parliament ne bwoba ofa parliament kati yeetongodde baajijikamu obujinji era nabaagalanye abantu abakola sematiko oyo abakola enongoseza ya 95 baajijikamu obugundi obujinji
kale kati tubadde tukyali kubasunsuddwa olunaku olwaleero kubaddeko minister Balam Barugahale ye minister avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu kuliko minister Katumba Wamala ye minister avunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi ba gavumenti Ephraim Kamuntu minister avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Henry Musasizi ye minister avunaanyizibwa ku by'ensimbi n'okuteekateekera eggwanga si yabaddewo wakuno na guli
abaddewo wakuno na guli
abaddeyo Dr. General Sacheng ye Nampala wa government Dr. Chris Baliomunsi minister
agira katemba oyo wa Dr. Sacheng
aliwo jogera Dr. Chris Baliomunsi
chai oyo yawabiza yaraba wabiza sano kuwe mboko tosobola kindika chifu wipo atali mu maka wa parliament akuleyo simu baka wa parliament atomo otu wa chifu wipo kama chikazama chifu wipo inakuwa member of parliament nae bachitereza
Dr. Chris Baliomunsi minister of nines wa kuyobulamu safona abalala era ono oluvuddeyo mu kakiiko okumusunsula n'ategeeza nti kati ebyobulamu bya Uganda bigenda okutereera nze Dr. Chris Baliomunsi kenzize ebyobulamu bya Uganda bigenda okutereera Honorable John Baptist Loki ono nno asunsuddwa nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga ze Karamoja ategeezezza nti ku luno Karamoja efunye omuntu omutuufu agenda okufuba okulaba nga abakaramoja
bagabana ku
keeki basobola okubagira oba kubagiza n'amalala naye nga yekyayagala kukulanga nabo bagabana ku keeki y'eggwanga nti buli ekijja mu ggwanga nabo bakiganyulwemu bingi ebibadde bibayitako ondooza okuba babadde tebalina muntu mutuufu munnange naye ku luno waali buli kimu bajja kukifuna kati omubaka wa Buvuma Robert Migadde Ndugua yasunsuddwa nga minisita avunaanyizibwa ku by'obuvubi ye asabye abantu naddala abali mu mulimu ogw'obuvubi obutamulabanga azze okubalwanyisa wabula bakole ebituufu bye bateekeddwa okukola ku lw'obulungi bw'omulimu gwabwe enze ye agambye nze sizze kulwanyisa mmwe bavubi naye kyenjagala mukole ekituufu ekiteekeddwa okukolebwa okulaba ng'omulimu gw'obuvubi tegukola ki tegufa Jackson Kafuzi asunsuddwa nga amyuka ssaabawolereza wa gavumenti era asuubiza nti mu kisanja kino ekitali kya kwebaka obukulembeze bw'ennono obuliko bye bubanja gavumenti byonna ng'ettaka n'ebirala byonna bigenda kusasulwa emyaka etaano ogitegedde emyaka etaano kasita ginagwako bwegi tikitegeeza nti buli bajja kuba basasuddwa buli institute
kale kati n'enteekateeka eno ekyagenda maaso n'olunaku olw'enkya era egenda kubeerawo naye nga ate ssaabo bokka be basobodde okusunsula olunaku olwaleero n'abalala bangi abasunsuddwa mbadde muno omumyuka wa ssaabaminisita omumyuka wa ssaabaminisita Dr. Crispus Kiyonga ono no yazze mu kifo kya Moses Ali naye avuddeyo nayongera okubeera nga akakasanga agamba nti ku mulundi guno agenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga abaminisita bagenda mu parliament kubanga ebiseera ebisinga aba minister abadde tebagenda mu parliament
nga balina bye balina okuddamu
balina ebibuuzo balina okuddamu
tebaliiwo
ababaka mu parliament bagenda ne banoonyaanya tuddamu ansi eno nga tebaliiwo Kiyonga agambye singa kubanga kati okususula tekitegeeza nti bayiseemu no olumala okususula waliwo reports ze bakola ne basindikira mukama waabwe appointing officer ne bamugamba kati abantu obaabo ono tumusudde ono yayiseemu ne batandika okukakala by'emirimu gyabwe
obuli bw'enguzi buyitiridde nsi yaffe omukulu gw'eggwanga His Excellency Museveni Weyabada Laira yali yakyogeddeko nnyo twatulonze kumuyamba mu kabineti naffe tugenda kubeera mabega we tulwanise buli bw'enguzi nsi yaffe ewaffe Kasese mubakonzo tugamba nti bw'oba olina abaana bw'oba olina abato abaana bakyalina emyaka mito gubeera mugisa kubanga balina maanyi batambula bwebagamba mugende kima mazzi bagenda nebakima nebakomawo mangu olwekyo okubeera n'abaana ab'emyaka emito kirungi naye tuddako netugamba nti awali omukulu mufuna magezi kubanga oyo omukulu abanga yayisemu ebintu ebigumu n'ebitali bigumu
Kiyonga n'agumiikiriza bambi agumiikiriza kaseera paka lwakomyewo ku nsonga y'abaminisita abatagenda abatayagala genda mu paalamenti agambye nti agenda gisimbako nnyo essira
kulu nnyo nti buli paalamenti bwetuula baminisita si bonna naye enamba ennungi eweera erina kubeera mu paalamenti olwekyo tugenda kuyamba mukulu waffe prime minister leader wa government business kulaba nti tukikolako bakwano baffe ba minister ba mu cabinet tubajukize babulire baline kubeera mu parliament naye ndowooza bajja kukikolako tujja kulaba improvement
kale kati nno mbalala abasusuddwa mwe muli n'abadde minisita omubeezi ow'ebyettaka ku mulundi guno bamuwadde bwa ssaabawolereza wa gavument omukulu Sam Mayanja agambye nti ngenda okuwabula gavumenti ku nsonga z'ebyamateeka
alo
mukugu
constitution ono ogisoma nga bweri etteeka nga bweri nebiso understanding tekyetaaga munnyo kukiyigiza mu science etteeka ligambe bitya nti ekikontana kyonna 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 ne constitution kiba kifu ekyo kivuni mu constitution interpretation kiringa bwe kiri tolina nnyo kigenda wu etteeka bwe ligambye nti ow'ekibanja alina guarantee of occupancy ekyo bwe kityo bwe kiri ekineekontana n'ekyo nga constitution wali ekugamba nti ekyo kiba kifu n'ekyo e constitution bade gyabweri era akugamba nti ne waliwo interpretation ate esinga waggulu eri oba oyagala kubuzaabuza bantu constitution kisome nga bweri